Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Kuteesa kw'ababi, kwefuze ensi eno.
Ebiseera we bituuse, bw'oba otambula makubo go,
mu kifo ky'okusanga omuntu, wakiri osanga empologoma, kubanga empologoma kuleka ne weegendera, naye oyo omuntu munno abanga akulowooleza ttaka.
Ebiseera we bituuse, bw'oba otambula makubo go,
mu kifo ky'okusanga omuntu, wakiri osanga empologoma, kubanga empologoma ekuleka ne weegendera, naye oyo omuntu munno abanga akulowooleza ttaka.
Bangi betuulira nga bazadde balaajana nnyabo,
nga baana babuze, nga baana babatutte.
Lowooza ku muzadde oyo obuyinike bwasigaddemu,
oluusi emirambo girabika abandi bazaayira ddala. Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Tonya alina okufa, n'enzita gye tunaamutta, ensi ejja kuuniikirira.
Ne bakwata ne basiba, ne bamussa mu kidomola,
ne baleeta olwegi lwa sidi, ne bayiwako n'asaanawo.
Ne batuuka we batuuse, ne bakyama okugula ku bbiya,
n'enkoko ne balyako nga beekulisa eddimu ezito.
Abaffe ku mawulire n'ebifuluma,
kyokka bo ne beeyozaayoza olw'ekyo ekyanambiriza. Tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Leka tusabe, tubimanyisa omutonzi w'ensi eno, ayambe, atukyusize embeera. Never sabe to be mani somu tonzi weseno. I am be, I to choose this and bear.